tete chifananyi chende kubye bulaya kulaga tichembate kumawanga bade kulowoza ko kuyinyirise chifananyi chiberenga ekirabo joli tunusa mukwano mu chifananyi bwentyo bwendi tunula oluberera sagalo mbuse mbuse ndoza kweweka gwenawo obulamu bwange era silikyusa ndowooza abante kanyabo mbagaana newe baba balina lupiira bagaana nti mundeke kino wange kyaleka tobanga abekkuba bendaba abajolonga ebifaananyi ababitungulamu amaaso n'abandi ababiza buli lwombuusa busanga tunulangako ku kifaananyi akamwenyu mwenyu koolabaawo kateerako ggwe weka saagala ombuuse buuse ndowooza ggwe weka gwennawo obulamu bwange era sirikyusa ndowooza abantekanya abo mbagaana newe baba balina lupiira bagaana nti mundeke nino wange kyaleka saagala ombuuse buuse ndowooza ggwe weka gwennawo obulamu bwange era sirikyusa ndowooza abantekanya abo mbagaana newe baba balina lupiira bagaana nti mundeke nino wange kyaleka
Abantekanya abo mbagaana newe baba balina lupiira